You're with SBS Radio.
Ua fola fola ili taita ili leipa mali tu wangai ili pale mene o Peretania Jeremy Corbyn o le a te ela nei tu ili fuafuanga le whainga maloa Theresa May i awale solo muli ese mai ei Peretania mai le unio malo Europa le Brexit. Na saunua Jeremy Corbyn a le pasia le tulafono a le pale mia lea na te ena mua mua ili pale mene ua tatau nei o na talo ina loa whainga palota. Na ia saunua a manu malo ai le leipa i palota o le awhi utanga i sao ma le pale mene o le Uni Europa i Brussels se a wale whaatino ai le fina ngalo le atunu i le Brexit e na ia finau ua tatau o na talo ina nei whainga palota mo le pale mene o Peretania.
If the government cannot pass its most important legislation, then there must be a general election at the earliest opportunity. So I say this to Theresa May. If you're so confident in your deal, call the election and let the people decide. If not, Labour will table a motion of no confidence in the government at the moment we judge it to have the best chance of success.
Le taitai o le itua ngai ma le Labour i le Parlemene o Peretania Jeremy Corbyn. Toe lua ma le afa masina o loo totoe i le teimi whaatulanga ina e te tawai o na toe avea Peretania masui a wai o le Unia Malo Europa. Wa mata o na iso le Parlemia Theresa May i le tele o tuutuunga na whapea e talia ina i le Parlemene o Peretania ma le European Union i se tulanga e solo muli e seai Peretania e wha'a waupea o na awai i whaatawa inga mātunu u o le Unio Europa. Na wha'alia le toa tāma i se tasi o suisi ni o le kāpeneta Michael Gove o se tasi e langolongoina mālosi le Brexit i le puni puni olo le Labour ma na ia wāla awai i na ia wawefaia pālota.
There are a number of different depictions of some of the fantasy alternatives which have been put forward by some proposing an alternative to the withdrawal agreement. They've been described as unicorns. Well, I have to say that the official Labour Party position is to chase a whole carnival of unicorns across the European plain, none of which are capable of being delivered.
Se ta se suyo le kabineta o le whainga malo i Peretania, Michael Cove. Ai e ui ina fōlinga mai e whenua mia i le saunuanga le pāle mia Theresa May o le aunga o lona manatu o lo whapea mai o le malienga ua ia whiutanga ia ma le Unio Malo Europa paulea o le malienga e whaia iai le filifilinga le atunu u ma le pāle mene. A le olea ua le aise malienga ua le aise Brexit.
The only way to avoid no deal is to have a deal and to agree a deal. And the deal that is on the table, the deal that is the deal that the EU has made clear, is the only deal. There's an issue that's been raised about the backstop, and we're continuing to work with the EU on that particular issue. But there is a good deal on the table, and for those who want to avoid no deal, then backing the deal is the thing to do.
Le Parlemi o Peretania, Theresa May. O le asolua o le vai asonei e te tau ona palota i le Parlemene o Peretania pe talia ina le malienga Theresa May ma le Parlemene o le European Union po le Unio Malo Europa i le Brexit. A le olea e mawhai ona toe vala au le malo i se isi teimi e tolu po i aise palota a e toe wha'a wau ona whiutangai le whainga maloa Theresa May ma le EU po o le toe whaia o se referendum se palota whalau i tele. Ina ia toe sa ili le fina ngalo le atunuu po o lo o fulisia pea i le solo muli ese mai o Peretania mai le Unio Malo Europa ia ale olea ua tali le mana o le taisa i le tuwa ngai ma le Labour Jeremy Corbyn ina ia talo ina nei loa whainga palota. O le ripoti na wha maa popo ina e Natasha Kalios o le SBS Newsroom.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.